Digital Vibes GQ. Bom. Nimerudi kwako baba naomba niweke mala pema nisamee niliofanyaga kipindi bado na hema mabaya nimefanya ujana nkwish ningepata kaunika kata sikiza mama nipate kulil town nilikosa zuri bada ujana ulimvuta shati nikaona labda kukaba mwafaka wa maisha safi sikwai kuget date nilifosi kupata penzi nilihate skating kadata kufumwa nyuzi majuto kipinda mbongo na mdomo na zoea labda jinga uliteka uongo ta street wanone baba sikwaza mwisho kufika cause kona road block utume nikajivika nga so, this is the front now. My time's over, I'm alone this way. Najaribu ita msada marafiki ya watu pay. Kilo pande kiza, masikio ya bugi nini. Tumaini ya megonga visa, moyo na leso mkononi God.
Why is the one you need on me? Why you may easily abuba? Kona nike tena mnema. Nipumzike kwa pura. Ninga wena genga ribu.
Nilifanya kasao wako tukufu melodi niweke pema nisame mimkosefu nilaribu skani kwa kudhani geto ndo mama naiti nibane chocho ziki zishindwe simama busara skabaki dani bilisi afanye mishe nikala demaji mama mchezoni niwalizishe naiti club vipinge weza kosa nilifamu kila pub kila siku nilikesha siku kofa fanya dhambi libaka tamtoto mchanga alie na kitambi lidhani mfuko na pumba nikafanya ndumba nikiba nisika matu nilisha vuta pumba yote tukichwa kitambi Jaja, no light, hapa kiza kimetanda I wish ni was smart, hila muda ndosha sanda Vazi langu sanda, kaburi ndo kitanda Sela nisha lamba mchanga na uselo umekosa namba good
Why is the one you need on me? Why nimeitumia pupa? Kona ninge tena mema Nipumzike kwa pura Ninge weza ndeja ribu
Kujidia kasema zigandi Sikuzani ngefika huku labda nsinge tenda dhambi Hiki kifungo cha wai Maisha naendelea, it's true, I don't lie You better get it prepared Nomba nisa mejilani lianua nikatenja Pia we mwana fulani lia kuvua nkakuvaa Movu ya lizidi mkani zaidi ya kopi zali baba Wish nirudu totoni nipate kumsikiza baba It's too late, kubadilika weze kani Damu imefunga breaking, mwilu mekoso sukani Wapolo pata furaha, mshanga wengine wanalia Gwande mani shushudia, ulimwengu ni mzazi pia Washa chao legizani rejea kwa leku umba Sishi kibongo movie plani za kina kanumba Hakuna nejua kesho takua na sura gani Kubari dunia mapito drive safe upate money
Why is the one you need on me? Why nimeitumia pupa? Kona ninge tena mema Nipumzike kwa pura Ninge weza ngeja ribu
usiokuwa na mwisho na kila nafsi